Kata kwa maringo, twende wote kwa mingo. Pata letu la mingo, na ganja stapigwa nyundo. Kata kwa maringo, twende wote kwa mitindo. Pata lazi mingo, ganja stapigwa nyundo. Bekele tetema kila kona nitamshindi don't watch out there cheche wanangu chechero acha mapepe weka tuwekero oye cheche wanangu chechero acha mapepe weka tuwekero rotero adigila nikiwe nikiwe adigila nikiwe Mama po 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 po, paka majoko go, muli pondo nipo, po, hata chocho kwa chocho. Tole pimi kwa shimo refu, utazama we mtoto, wengine wigi na kucha refu, zisi kudanganye kokoko. Oh mama oh.
Kiweka. 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 Kiweka.